bismilla mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskara mon yonterejo dande fulɓe komi woni ceerno Modumba hiɗe wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten dow mum ɗen hannde. Ka taƴere arannere en kalan ko fati e kiwal taridi suka guinenajo hino waylatuɗe poore o watta ɗe kuɓɓam. En keɗoto jantore Ummu Kesso Diallo ka jowlol sukaɓe. Keɗoɗen kadi ji'anɗe sukaɓe jooɗiɓe niyame e dow alhaali o ka rogere men miijo mon e mun caggal ɗum jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Leydaji ɗi hanne ɗi baylite ko ɗuuɗi, min e partout amin ton min baylita ɗi pavé.
Hande hiɗe wonti e Abibu Mahamadou Amadou Suka, benennajo hertorɗo taridi wano toppitagol tuuɗe poore. Ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hande, gurdam fulɓe nawran en Nigeria kalen ko fati e golle demal, woɓɓe wi'a ndemri. En jahan kadi Mali ton rafindenagu no waɗi batte e dow ngeegu dammi. Sakkitoren taskaram o yonterejo yeddodiro ko fewti sottingol ñalande folotiro fukku koyngal leydi Afrique. Wano wowiri noon eɗen wondi e yaltiyankoɓe Afrique naɓe.
Jowlol sukaɓe.
Wano mi hollitiri noon ka titoɗe ko alhaali kiwal taridi wano toppitagol tuuɗe poore woni toɓɓere mawnde taƴere aranere dande fulɓe hannde. Naneɗo e bi'ol PNUD salndu ONU kippundu fi ɓantare lesdi Guine hawkay ko ɓuri tonuji temeɗɗe joyi tuuɗe poore e nder ñallal gotal. Ɗum waɗi toppitagol ɗen tuuɗe poore ko loppol walla mbi'en goƴo tentuɗo e bange kiwal taridi. Suka guinenajo noon no yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam, faransire inna carburant. Ummu Kesso Diallo nultodiraɗo VOA Fulfulde Labe ka hirnange hakkundere Guine yiiduno e kanko Moussa Fula Diallo. Keɗoɗen jowlol sukaɓe.
Joni hiɗen natande transformation o e hino matière transformir ɗo wonaɗo waɗede gasoil o.
Moussa Fula Diallo ko Dakar wonno fewdo yiiti feere waylugol tuuɗe poore watta ɗum kuɓɓam.
Harinɗo moƴƴina pavé en plastique koye nder améliorugol moƴƴingol pavé en plastique o yi'umi laawol wondema plastique on hino wawi wontude liquide. Mami hecci on trace ɗon arettumi activité ji ɗin ɗimi jokkunoɗin fof, ɗaɓɓitumi matériel wawa transformude plastique on wattamo liquide.
Ɓawto waylude on poore wonno ko hutori, o yeyiti kadi woɓɓe ɓe hutori ɓe weltori.
E nder transformation an on heɓumi toon ko ɓatti essence. Ɓatawi miɗo jogui moto on spécial kummi jeeyi, mi looyi ɗum ɗon ka moto on an, mi doginiri, waɗali Allah, mi kontini mi doginiri noon. Mi moƴƴini fino mi yeeyira, mi fuɗɗori blangerie ji ɗen, mi yeeyiɓe ɓe golliri ɓe aperci komi golli kon.
Angal noon heɓugol nokkure yaajunde ko darna suudu gollirdu makko Fula Diallo arti Guine e nde hitande 2022. Heɓugol noon alaaji gollirɗi adduno fattende, kono suka on holli wakkilaare e ñeeñal.
Joni mi naati e ko honno noon joni ɗum ɗon janɗirta. Mi daari mi tawi fiyami wawa évaluer tinna tinna haray ko ille fof mi arta ka leydi Laguine. Immi mi artirmi ga ɗiɗo alaaji no yiruɗon ɗi ɗoni ɗum ɗo mi soodu no woniri ɗon ni. Ko edditi kon ko mi miijoto ɗum ɗo no wawi wonde ɗum ɗo, ɗum ɗo no wawi wonde ɗum ɗo. Mi yaha ka ferayeur ji mi ndaara ko hawranimmi o, mi ƴetta ɗum ɗon mi ara. Si tawi ko suudete mi yaha ka suudo ɓen, minna ɓe suudiranelanni suudiranelanni. Ko noon moƴƴinirmi alaaji ɗi.
Ko noone kuɓɓan honɗum o wawi heɓude e nder ɗi golleji makko Moussa Fula Diallo ɓeyditi.
Wano plastique on graisse no heɓo ton, gasoil no heɓo, pétrole no heɓo, essence no heɓo, ɗiɗo fof no wawi yaltude e nder ɗum ɗo. C'est l'un des matériel. Wano gasoil ɗon miɗo andi façon matière ji tati waɗotoɗi gasoil.
Ko honɗum noon o ɓuri haton jinde fi sembingol golle makko ɗen.
Ko haton ƴimmi kon premier position financement, deuxiéme on ko droit d'auteur ma brevet, en plus laboratoire fi ka testé komi moƴƴinta kon tawi hino moƴƴi. Si mi heeɓi ɗum miɗo wawi moƴƴinde matériel ji ɗin buy, après miɗo wawi ƴettude yimɓe golloɓe mi ekkitaɓe no gollirte atelier ji waɗe. En plus no woodi goɗɗi goo kadi projet ji goo wonde ka hoore an gaɗi mi wawata yaltinde par manque de moyens.
Fi noon tabintingol golle makko ɗen ko haqiqa, woɓɓe ɓe o yeeyi gollitiri seediti e ɗi konnguɗi ɗo.
Min ko maître manga sabu ñoko ko suudiri eɓe yeeyude lan haray mi sunni ɗon ko yahata haray setti bidon ɓe welliti. Hay hunde no waɗanari lan ka masiji ga hay hus yeena himo moƴƴi e peytode ko ɓurata neɓude ka moteran ɗo ko carburant makko.
Ummu Kesso Diallo, VOA Fulfulde Labi.
en jokkan kalugol fi toppitagol tuude pore ngaren joni e rogere mijomone mon.
Mijomone mon.
Njahen nyame lamor de l'Est de Niger sukabe o kimi joji mabbe al hali toppitagol tuude pore hakkunde ngumnatiji e yimbe ko hombo mari felore hibe jabo ngal lamdal ka fandu hala Amina Diofo nultondirado vewa fulfulde nyame
gacce on he himbe fu woni gumnanti no wodi gacce mudun bibbe leedi no wodi gacce mudun laamu no hani hada pore den don gattele wuro gon himbeje cooda nyama de cooda giyeji gattele pore den kino no pilodo le wuro gon be boppa nokku fu gumnanti no hani ada miji kesi ko hatta duma ni pore den on balite gade hano brick and pave en ko hatta buita pore den le no kura den no hani tu foda hakkiloji bibbe leedi ko watta bibbe leedi buitida gollol pore den don gomnati no hani ada siliyaji do dum don siliyaji lobbi ko awtaada dum ONG ji din balla gomnati foda hakkilu himbeje ko watta pore den don buito
to filla e tuni pore le leedi ni cher sikka fu wala bibbe leedi ni ni wonno gada tuni di so sigo mu hanti e pore mu fukin fadda e leedi anda ke no watti le tuni ay dum futuni mawne latani yim so neddo goto faddi pore mu tuni non fa yimbe no gayo ma tendro no gada no fulata tuni dum di sanne yimbe ni non deb
laabi ko yeteedi dow majjun he mudon no tawa himbe naata wuro warde wuro baade warde baade himbe pamtine dum woni madala ko accidude pore de anda der wuroji waddanta bibbe leedi fa inda minen sukaabe je kolbe minen ummatore heere no min godi hawrindeji amin kawrite dum gon ino golla leemu mi don golla do ko watatawe gurel de enen de laabi ko watatawe pore de de kawrama se de kawrama do e laawa ngal wana de mbo poite tan de gollete non de nawtoro nogo dan laamu e horum no hooji laabi mawdi ko wete politique publique do filla laabal tabita der leydi dun do fono woni ko laasiba laabi ko laabi no gondi no ciina ko watatawe e pore de enen laataaki tuundi torunde le bibbe leydi
a tawan dago der taxi wabbe nyama pore ko tunidi e padda dum buwo on don do lawal hanti dai ba kawral buri mudum ledal gondu fadde fa harga damu le kurer a tawan no kuji da buwa ma e no wodi le tagabe gommo buwata paddan pore de do lawal no kuje de fu tunna da himbe gina andino kan pore de da kawrama noko goto no wodi modira ko wawi wadi rede e jiki an taga fugada hunduko goto balla himbe je mo lamu leidi da yisu ka pamare no fadda pore tunude do lawol biya su ko bado harburi watta dum funo wallahi himbe funo kuje laba gallam gol no wodi sanne bagan challa bandu neddo
ko dum wonnoji yande hediyankobe jodi ben nyame ko yowiti e toppitagol tuude pore e der wuroji men ko Amina Diofo wadi lamde de joni jabboden kodo dane fulbe kodo men hande ko Abibu Mahamadu Amadu on ko suka benenajo 17edo ko yowiti e toppitagol tuude pore himo jabo lamde nultondirado amen kotonu Hamadi Adamu
misalminima Mahamadu Abibu Amadu
Madi mi yabbima
hollumi sedde go gandum en acci to ko gattuda hakkilo mada e dow taridi
ta dari derci e mede mawde hanne ko buri hewugo fu a tawan e ledaji e robaji kam urawo pego to robaji di e redaji di nyolata di etta fako fa dubi keme joyi ko digara di nyolata to kany on darum yum noy watta ko min baylita dum heba dum gollitire hu du wadata
do ciye meden mawde ko duudi fu ko jeten kawonno buriji ma wo toniji ma do ledaji din jonkan ko tawete e dow no kuje den en tawa dum waddani tampiliji kewdi to torraji iri di enom dum wawta ko waddani e dow jamuji bibbe adama
ledaji di to di boppama hennu kan adata di yara no kuje fu diyan wara adadi ya wata der goruji di gara duddi pukko lele di to di pukko to don tawa di nyolta di bitta di godi ko wita substance toxique e wodi ne bele gon ko laati to nange fiidi fu e di cankita ne bele ko laati hadata leedi wadugo semme to en bittoy farro filla sadromaji ko wadanta bingel adama to himbe yari diyan dan sai tawa wobbe e tuta wobbe ko e nawa dum wobbe wada redu dogguru a tawan ko duudi wulandi a hanne hennu kon e hoore mu e waddana bingel bibbe adama mura en ko nandi e mudum
Muhammadu Abibu Amadu e alati non neddo di soto do faylawul to pitagol e toure pore do e men jidi wi'e men pami dum e woni de do golle
golle tuude pore de joni to min kawriti ledaji di e roba robaji di ko nandi e mudum ko lati nyolata e min godi no min gadata ko min baylita dum wi'e dum gollire to dum woppe don gamaji wadi min gadi centre gon wi'e centre formation et d'évaluation des déchets de l'université de Parakou ande wandere ne don kan hedani baylitol ledaji di hanne di baylite ko duudi min farto amin ton min baylita di pavé on to himbe tokkata elabi robaji di to di tayinama di bawa entego briki on ko tuudi mahirre don atawan dun do fudun walliti pirki tawa laabi no kuyeto gonden wi'e laabi den wayla ko jiton hakkati ko e waylo gam majjun no wadi ko wakkati je de e waylo gam himbe hanne hakkilta huno yinun haani hawjoro tuniji di
kongol ngole nun godanda bibbe adama
to wodi sanne mi yetti e joni ko jottoden e kongol ngol godami bibbe adama sai mi witta mi holla daraja ma semme ko woni der tobbitagol tuude pore de gam hanne ko duudi ta daari a tawan sukaabe jokolbe wala golle ba a jangi a gayni a wala golle to ta jangi farto filla tobbitagol tuude pore de a wawan du gara an e hore ma da turga no kure wi'e keba bawde keba a wallita dum
lamuji meden leede meden balebe do ka wonno afrique meden o umenon elta dum e dowdu latibe sukaabe jokolbe iri no madani ni e latibe disotobe fay lawol tobbitagol tuude pore do ballaka iri kaynon elata lamuji din en wallita
woni mawbe meden to hettini fu wi'e walla wi'e himbe hollama noynun haani tuude porde waylite to waylitama a tawan den dum waddana himbe ceede e hore mudum gan minen to men jayi min golloytom e biyammi waike e tuuni ni ni laati a kangi de hennyata
Abiba Madu vewa weltana kema a jarama
wodi di masane amadi
ko dande fulbe wonudon e hedaade mede weltani yon kala ka wondon e aduna o dande fulbe no hede Bamako gawo e Tombuktu e dow temedere e didi FM Niamey e dow temedere e didi tobbere joyi FM Abidjan e dow chapande jena FM iden natana joni tajere dida bere taskaramo
Selu dalen jallo raymi do weltani voix de l'Amérique ko be taybe beediti fulfulde on ka halaji bi woni huturde fi humpitugol yimbe ben ko fewndi haray mi do tori Allah yo Allah okkube pol galemu yimbe ben kadi wawa hutorde beydana be famu beydana be humpitagol ko fewndi gade mo humpitaki ko fewndi mo yeta ka ko nafata ma ko lorata imo way bonnude haraw tewaki si on tigin andi bay radio wana humpitugol ko fewndi kontum wande jannay humpita ko non tigin gerdata fi wata nyawdji go nangudum kono on tigi gerdata fi siremi yo moju ko honno beydirta hore mum beydanta hore mum polgal beydanta hore mum cellal beydanta hore mum galuji
kattajere dida bere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawran en Nigeria kalen ko fati e golle demal jaggal dum yaren Mali ton rafindenagu hino wadi batte e gaynaka dammi wano bei e bali ha hewta e yeyugoldi karogere men diaspora hande en kalan ko fati e cioftal balli dirtilgol nyalande folotiro fukku ko ngal leede Afrique hino addi yeddondiral hakkunde yaltiyankobe Afrique nabe.
Ngurndang fulbe
adorode Mali ton rafinde nagu jaliinde ka hakkundere lesti no battini e gayna ka dammi ha hewta ngeegu majji taskama wonde lumoji duududi uddi e nokkuji goddi Moktar Bari nultondirado vewa fulfulde Bamako lamorde Mali yidi e neobe e yeyobe kedoden jantore makko.
Mali na maneteno sanne le ko faltino ko habbino e maral e do tidor maji hebude sembe e rafu renagu le sahel waddi saddaji fa hewi le gollal gal nananongal tino le hemre ko watta sappo e jenay ko wi'a produit intérieur brut so tawa ma marobe do kambe do bawtino hojudo laabi na wada golleji mubben maral fa nafo le gende kittude e Mali hono Côte d'Ivoire e Sénégal ko buri fu le battagal dungungu saddaji jurudi rafi lenagu wari darnude dum fu in début bogum yusata kono le lumoji keddidi sedda le galluje mawde gendini
koyde ka wala koyde ka fayno ko yata koyde ka don ka stop men jano mutien men jaha gashi en lere en fu en chora en warda koyde don ka mutti hande ande ka don jara bu asusa yade lere en don ka lawu te nono yoro to warda be charta ngare jippina nono charti nono men jabe chora nono min charta mawlay min gatta min de yoro men jaha sangasu on yoro don jaha champarnaaji
bali terroriste en eden jogitiide be kaptirde na walla laamu wakkati gomma na tuume onchude dabaji Samba Cisse kanko o wonano horejo galbal mangal Bamako na wi'e Sanfil
ko abije kanyi e Senegal ko ka hantaki ko hanti ka do fan do meli do won do hanti e Senegal ko mun ko alhamdulillah rekki de du takete e mobilaji nja direte fato wi be ngala torro wala won fo wala bije du fay ko sorte ubinaaji du fu ngarti ubinaaji ubinaaji
Senegal
Senegal dum torro wala aban minen Mali do won to torro won
de Mali le yimbe hemere ko watta cefande jeetato ngatta na golleji mardi de galluje mawde gendi te sabu denagu na wodi de gallure mawde leedini to kujje Mali de kebi sembe sanne na wonde tidor maji hande dum wadi de buudi dabaaji di jenki sanne inde bi bokum e Samba Cisse e kuccini noddangu e horebe leedi ndi
min ke enti Allahji fa hiwi dum min jitlamu haybe min batta min hakkille on jukki lato e galbe soodo be kandi seddudo di yibbe bonde rebe na yibbe wobbe kassen wa padi e gaddum bilanci dum tan won ko min nyaawto laamu ko heddi ko de leedi jotti fu sa Allah jibi tan jam ana wuu
inshallah
barta no wuru noni ka hande hande o kam en do ti Allahji
fay keñe premier ministre élevage e ministre élevage de Sénégal yaltini keñen balla mun tan e hoore mu dunaaji didi mbaalo e temere joy wadda nam ne goto wadda ni mo keñ wala fu mo yi mo tere mo holli aduna fu film holli aduna fu nenno mari huunde do yana isin woni isin o jaati jaati woni ka ala jaayde jaayde do sotote
mardi ni o gollal ngodungal sembe nannanongal yimbe malitino do hemre ko watta cepande tati jaago farda bayde heedano e lundo tataberde ko habbe kujji fuccondeteede yaasi gendini caggal kange e haabu Moktar Bari VOA fulfulde Bamako.
Ajarama Moktar Bari joni njahen Nigeria ka funnange worgo lesti ndi ka wuro Gombe sukabe no tinni e kugal ndemri sonateri mabbe no nabe gadakeri e leyde godde Sadu Abubakar Kumo goto e nultondirabe VOA fulfulde ka diwal Gombe neldi en jantore makko kedoden
ummatore ngure rima shehu e ko filibe don mari pelle barkanteje be don awa none awe fere fere dembo yimbe mabbe ko burige be chapande jena der temere be don jogi kugal demal sido wala be andini min do be dogginata kude mabbe
ngonde adamu ja da rima shehu don awa masardi don awa waken suya don ngara marori min don bo ndema kadi policy biriji harka eji min don dema tammin kimmini demal kadi bo dille no be badaki dille shedar makado ngi adum hoti gese edum mabbita bofolji der gesa edum mabbita injinje dum yarna wobbe fuddira wakki albasa taru
der duubi di be kepti remuke shitta mbete ka green pepe adum remata ndon goshe do nerken duube e rewbe don nyama bote majum edum wartani be filu mangu
bademal taru ngal min ngadata ngal min puddi ngal de min dema citta har alalami do pitimi min don ngada gwari tarugo daga gwari do tarugo do min don ngada dum se Allah hoddirani min mardo gesa hondu ko juggol hu se froda injin jono arjamajun se min puddi jona ke ulli ko se wasa bundu soda janareto to sodi janareto wadi sodi mesa wadi se gesa amno ka foti we ka hewa ndiyam se nanga kugal gwari non min puddiri har du wodi du yaaji min gurti min gadi lumo go hore min gomnati bo walliti min teleru na rota tiggi dum fuddi rimuki
ko fuddi ettuki ken wada e bano balde no eno e itirta
fuddi bikkon e don itta bawo su wadi ko na goma shaber hu min non do to min itti kaya be nani kaya min fuddi ni be ngarde shede mabbe motaji mabbe ko dum be ngara be lodo e be choda be lodo e be choro ka don dilla Lagos ka don ya Sokoto ka don dilla ha illela to ya Kamaru ka don ya bo Ghana ka don ya Niger
pelo gon don wadi ka yajuki bano derke jo goddo wi dum fentini risku e ngenda mabbe dum hebani bo dubbe kode ko kuwa
kabiru rima shehu bo worbe diga shekara shabiyar 20 te badilla no e goma to wala e hasabo de lokaci renden dum don tigga ko ware lata ko gal ngal wada goddo a tefay dum mawi ma gaskiya wado bunya de gofa e saboda kude yare ke de dudi to dole sai de goddo a turake dum ma den da ko cha dum jaho ko tiggol kare ga don ko habdukit na re yarnde yarnde kan wala nyaloma wala jemma nem bo entana re ko chafi ngira to a wawa ko shangel ya kolla ngel yarnde den jon kan wala ya ki sheedal dum woni don marun don heba kude bo dama sheede dum tefoyta to sheede bo e woni don marun don heba hunde den tende wari
ngam beddaki yajuki filu mabbe e don nodda hukuma kakkila no nyamgo yeso jea jebre woyla wala du fone lesdi Nigeria watu andira ka North East Development Commission e gwamnati jea Gombe me mallita be tiggana be dande e lumo e rimo shehu demo be kebana famda sembe nder mabbe enjim ju janareto shahu ngam sembe denki shaneji mabbe Sada Abubakar Kumo fulfulde Gombe lesdi Nigeria.
Hediyankobe teddube meden weltori jikke mon e dow VOA fulfulde joni joni yiden e yalti yankobe Afrik nabe karogere men diaspora.
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 Rogere men diaspora no yewta hande ko yowiti e dirtingol nyalande folondiro dese wal fukku koyngal leyde Afrique satingo holko woni biol yaltiyankobe Afrique nabe e dum yoro mangara ono heblani en yewtere nde keroden
CAF woni fedde burne mawnude e ko fayi e fuggo e Afrique dirtini fijirde burne mawnude e ko fayi e fuggo e Afrique fotno hebde ko soin ha sulet hitande ujunaji dudi e nogas e joyi nawama Desembre nogas e go hitande ujunaji didi e nogas e joyi fayi Janvier hitande ujunaji didi e nogas e jegom nyane sappo e jeetati lewru san wi gasata dum non addi dum ko FIFA woni fedde maunde e ko fayte fugu wi ko watta ko hisdi ne wi'e coupe du monde des clubs be ngaddat ko hist ko fayi e football dum sayi be dirtini e fijirde Afrique de sukabe Afrique finobe be tiagal leedi ne wi'e diaspora kambe no be ngir dum ni way ko no be ko kaka gedal FIFA ko yawibe cerroña ko di ko France
dum de yira tan ko no no FIFA way e par rapport e football africain CAF ngati dum do sinno ko anor bonno be jaba hadu non malheureusement kala ko fay ko min jabe
wana non ko hesdi Alpha Jacko wi auto be nangi abe tan dirtina bari dum woni labi tati ni dirtine wana ko feewi e fettobe men be
vraiment dum mom ko yaware maunde africain ji
parce que kambe européen je kambe koy mabbe datuj mabbe dirtinta dum dirtinta datuj mabbe joni kambe mbada nyide wada organiser competition mabbe e ben dirtina dat coupe d'afrique deja rek dat coupe d'afrique wada mo reporter deux fois o sota mo reporter wona wonta une troisième fois e joni se mbadum kadi reposer kat deja calendrier meno wada surcharger de telle sorte que jouru di amen di fofu jobe à l'étranger be tampat problème goddo kadi woni kadi so peut-être mabbe jiddi mi joude o au mois de décembre dum do di compétition européenne ngonta koy en pleine compétition to se fait hebe mabbe jitta wad libérer jouru di amen
cerno nya beydi hen ko mabbe ndara fere e hitande wotere fettude hen e fijirloji didi moddane balli sukabe men be
ngati bon so tebi a gagné championnat a fighti et coupe d'Afrique en même temps quelques mois après une wodi aussi compétition ganda ke coupe du monde dum ne foti ene foti teddude et jour africain dum kadi wonno kambe be manki vraiment considération football africain et kadi ne wadi non ko fédération africaine woni mo hollani vraiment tindi mudum ko ngari federation kiddi di fo jida e football africain no wayni donc CAF ni foti vraiment yurni sari hori mun wasi jabde woni gede kewde fawi do hori mun tan wada comme haybata la ko woni wana non foti wonde
fijirde mawnde e ko fayte fugu afrique ko maroc hebata e hitande arore nde maroc non kanyum bismoto hobbe be no cote d'ivoire wadno ni cote d'ivoire filani kambe ettuno coupe o itande binulnde yoro mangara vewa fulful de paris
hediyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynodirde mido hedina on gol gimol gol titode mon woni pular ko kan jallo suka senegal najo yimingol pular woni farambe pulak woni fa Con mi pulo, con mi bingel pulo, pular wani, wani farame. Con mi pulo, con mi bingel pulo, pulag wani, wani farame. Kan jallo akali gongama pular woni faromen wotan on yejjitu hidem bawi heditaade o taskaram kam mediaren do Facebook dabbite VOA fulfulde yiton yewtereji e jantoje yawtude ko wono non ka kanal WhatsApp amen mi jarni Abdurrahman Dia Lionel Gahima e gollidibe fop Washington do ha hewta nultondirabe amen e der adunaru komin woni cierno mo dumba joke heragol VOA fulfulde hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi bido yelani on jam on jarama.